Musumba wesaza ye Kiyinda Mityana, kitaffe mu Katonda Bishop Joseph Anthony Zuwa, avudde n'akalaatira abazadde okuuma abaana baabwe obutiribiri, ate n'abaana bennyini okwekuuma mu kiseera kino eky'oluwummula, kubanga ebiseera ebisinga obungi abaana mu luwummula oluusi bafuuka ebitagasa. Bino byonna wabyogeredde nga bannamityana bakuza n'okwefumiitiriza ku lunaku olw'essaza erya Kiyinda Mityana okweza emyaka 44 bukyanga essaza lino litandikibwawo. Bishop Joseph Anthony Zuwa n'agamba nti abazadde singa tebeefiirayo, abaana b'eggwanga lino ng'ate be bandibadde abakulembeze ab'enkya bayinza okubafuuwa mu ng'ombe.
Abazadde mulabire bulungi abaana nga bali mu luwummula, mufaanane nga Yosefu ne Maliya bwe baagenda e Yerusaalemu okulamaga nga okusoma kwe tebaddayo ewaabwe. Naye ng'enkola bwe yali nga mu bantu baabwe biseera eyo, baatambuzanga bigere ng'abakazi batambula bokka n'abasajja batambula bokka. Abaana bano tubasseeko nnyo, fenna tufeeyo ku bulamu bw'omwana ali mu luwummula.
Wabula n'atakoma okwo n'abaana bennyini n'abasibirira entanda,
weeyise bulungi mu luwummula.